Zakel umphefumlo ndizakuwe ngomthandazo ndiqonda ngqo ndimlono wayisolo uyacenga uThixo bathe bethe sikanandi slilo